Abahluleli 1:1. Kwathemva kokufa kaJoshua, abantwana bakaIsrayeli bambuza uJehova bathi, "Ngubani phakathi kwethu yakusikhuphukelela kuwa amaKhanani kuqala ukulwa nawo na?" Verse 2. UJehova wathi, "Kuyakukhuphuka uJuda, bheka ngilinikele izwe esandleni sakhe." Verse 3. UJuda wayesethi kuSimeyoni umfowabo, "Khuphuka nami siye esabelweni sami, silwe namaKhanani nami ngiye esabelweni sakho." USimeyoni wayesehamba naye. Verse 4. UJuda wakhuphuka, uJehova wanikela esandleni sabo amaKhanani namaPherizi, babulawa kuwo abantu abayizinkulungwane eziyishumi eBezeki. Verse 5. EBezeki bafumana u-Adoni Bezeki balwa naye, bawabulala amaKhanani namaPherizi. Verse 6. Kepha u-Adoni Bezeki wabaleka, bamgxosha, bambamba, bamnquma izithupha nawoqukula. Verse 7. Wayesethi u-Adoni Bezeki, "Amakhosi angamashumi ayisikhombisa enqunyiwe izithupha nawoqukulu axosha ukudla kwawo phansi kwetafula lami. Njengalokho ngenzile, kanjalo uNkulunkulu uphindisele kimi, bamisa eJerusalema wafela khona." Verse 8. Abantwana bakwaJuda balwa neJerusalema balithatha, balichitha ngosiko lenkemba, bathungela umuzi ngomlilo. Verse 9. Ngasemumva behla abantwana bakwaJuda ukuba balwe namaKhanani ayakhe ezintabeni nangaseningizimu nasenzansi. Verse 10. UJuda wayesehlasela amaKhanani ayakhe eHebroni. Igama leHebroni laliyiKiriyati Araba kuqala, babulala oSheshayi no-Ahimani noTalimayi. Verse 11. Wasuka lapho waya kwabakhe eDebiri. Igama leDebiri laliyiKiriyati Seferi kuqala. Verse 12. UKalebu wathi, "Onqoba iKiriyati Seferi alithathe, yena ngiyakumnika u-Akisa indodakazi yami abe ngumkakhe." Verse 13. U-Otheniyeli indodana kaKenazi umnawe Kalebi walithatha, wayesemnika u-Akisa indodakazi yakhe abe ngumkakhe. Verse 14. Kwathi ekufikeni kwakhe wamnxusa ukuba acele insimu kuyise, wehla embungulweni yakhe, uKalebi wathi kuye, "Ukhala ngani?" Verse 15. Wathi kuye, "Ngiphe isipho, lokhu nginike izwe laseningizimu, ngiphe nemithombo yamanzi." UKalebi wamupha imithombo yasenhla nemithombo yasenzansi. Verse 16. Abantwana bomkheni umukhwe kaMose benyuka emzini wamasundu, nabantwana bakwaJuda baya ehlane lakwaJuda elingaseningizimu kwase-Aradi, baya bakha nabantu bakhona. Verse 17. UJuda wahamba noSimeyoni umfowabo, bachitha amaKhanani ayakhe eSefati, baliqothula, igama lomuzi laliyiHoma. Verse 18. UJuda wathatha iGaza nomkhawulo walo, ne-Ashikeloni nomkhawulo walo, ne-Ekroni nomkhawulo walo. Verse 19. UJehova wayenaye uJuda, wagxosha abasezintabeni, wayengenakugxosha kodwa abakhe esigodini, lokhu babenezinqola zensimbi. Verse 20. Bamnika uKalebi iHebroni njengalokho ebekhulumile uMose, wagxosha khona amadodana amathathu ka-Anaki. Verse 21. Abantwana bakwaBhenjamini abagxoshanga amaJebusi ayakhe eJerusalema, kepha amaJebusi ahlala nabantwana bakwaBhenjamini eJerusalema kuze kube namuhla. Verse 22. Kwenyukela eBhetele nabendlu kaJosefa, uJehova wayenabo. Verse 23. Abendlu kaJosefa bathuma bahlola iBhetele, igama lomuzi laliyiluze kuqala. Verse 24. Zasezibona izinhloli umuntu ephuma emzini zathi kuye, "Ake usikhombise intuba yokungena emzini, siyakukwenzela umusa." Verse 25. Wazikhombisa intuba yokungena emzini, zawachitha umuzi ngosiko lenkemba, kepha zamvumela lo muntu nomndeni wakhe ukuba bahambe. Verse 26. Lo muntu wayesangena ezweni lamaheti, wakha umuzi waqamba igama lawo ngokuthi iluze okuyigama lawo kuze kube namuhla. Verse 27. UManase akaxoshanga baseBhethi-Sheyani nemizana yalo, nabaseTahanaki nemizana yalo, nabakhe eDori nemizana yalo, nabakhe eJibileyamu nemizana yalo, nabakhe eMegido nemizana yalo, amaKhanani aphumelela ukuhlala kulelozwe. Verse 28. Kwathi u-Israyeli senamandla, bawasebenzisa amaKhanani kepha baxoshanga nokuwaxosha. Verse 29. Naye u-Efrayimi akaxoshanga amaKhanani ayakhe eGezeri, kepha amaKhanani ahlala phakathi kwabo eGezeri. Verse 30. UZebuloni akaxoshanga bakhe eKithroni nabakhe eNahaloli, kepha amaKhanani ahlala phakathi kwabo asentshenziswa. Verse 31. U-Asheri akaxoshanga bakhe e-Ako nabakhe eSidoni nase-Ahlabi nase-Akizibi nase-Helba nase-Afiki naseRehobe. Verse 32. Kepha ama-Asheri ahlala phakathi kwamaKhanani ayakhe kulelozwe ngokuba abaxoshanga. Verse 33. UNafetali akaxoshanga bakhe eBhethi-Shemeshi nabakhe eBhethi-Anathi, kepha wahlala phakathi kwamaKhanani ayakhe kulelozwe, kodwa abakhe eBhethi-Shemeshi naseBhethi-Anathi basetshenziswa yibo. Verse 34. Ama-Amori adudulela abantwana bakwaDani ezintabeni ngokuba awabavumelanga ukwehlela esigodini. Verse 35. Kepha ama-Amori aphumelela ukuhlala entabeni yaseHeseri, nase-Ajaloni, nase-Shahalabimi, kodwa isandla sendlu kaJosefa sahlula aze asentshenziswa. Verse 36. Umkhawulo wama-Amori wasukele kwenyukeni kwe-Akarabimi naseSela waya ngenhla njalo.